is the African Music Mix on the Voice of America.
Your recipe around the African Music Mix on the VOA.
Hi, this guy from a bayi, big box, come along. Hey, These rappers for a second. Suma. China, cool and baga shushu, dalanza, balaza, dudu, faga, nuku, daga, nuku, naga, lugu, dala, shushu, chamba, laga, shaka, zulu, tandu, daga, dago, shuku, masu, wuzu, banu, baga, 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 dudu, banu, dada, wakam, daga, dudu, waga, dudu, baba, babu, spaga, babu, kinda cool, oh. Two hands, as a blip. Aye! Windows. Check. Of course, now we cut to bullet too. Chini nazi shot, so salon get na bullet too. Aye, cut to bullet too. I'm rapper cut to bullet too. Baby, can you move me too? Aye, let's all cut to bullet too.
The African Music Mix. The best African music is right here.
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Chajami, mimi na nambari kwa darubini kali kwa Badaru binikari
Mane nasema wote
Wote kimia
Kayo nena hapa ya tambusa mwenye kima
Hapo
Hapo ulipo kama wependa pepo Kwa nini wogope kifo Unachekesha Alipalwa Unafikiri mbinguni utakwenda kwa moto kae
Amota pata zali kama Yesu alivyopa
Acha kujidanganya Kwa mungu si kwa mzungu Unapokwenda kwa pipa kibidi kwa njia za panya
Lo
Haiwezekani
Hasa
Bila ya imani Unaelipiza baya kwa jema
We ni shetani
Aufai kanisani Aufai msikitini Na utufai kwenye fani Tekea utapotea
Aliwaza lunginga ndilo litalo mtokea
Na hindo darubin
Darubin
Wasa ni mweke kilini Asa kwa mtu makini Makini kusani Ila kama mtali
No sweatu bakapuni
Watakokota chini Unafanya mziki bongo na ekti kama mamtoni
Ya nini?
Bora kuimba katuni Lugangeni za nini kwenye mziki wa nyumbani
Wakati bongo flavor inapeta zaidi uswairini
Nina cheka sana hey. Kuna vitu vya kuimba venye mana kila kona
Sasa
Inako vipu nataja taja majina tu nyimbo nzima tena
Kwa mistari sio na vina
Nambari kwa darubini kali Ndo mana mziki wangu naigemea kwenye ukweli Kwa mfano
Labda ungewa kwa mfano kabla jashusha kibano
Nasema rap ni ukweli mtubu rap Kiasili rap si kwimba uongo
Kama siasa za bongo
Useme kwenu mnapenzu wakati juma la udongo Kwa mdogo acha upambe Unapopere kwa tu na kwenda kamari ngombe
Simamo tupe ujumbe
Kama wezi unyamaze Nasema mara mwisho
Sio lazima wote tuimbe
Watu wanataka ujumbe Soma jigambo tu
Nasifungono na pombe
Kumbafu amna Sonia, kwenye zama za ukini Kwenichi masikini, apili kutoka chini Afande na shanga
Hata mungu anakata
Kwa msanii wa nchi hii, kuima nyimbo za furaha kila saa
Wakati uko vijijini, watu anakufa kwa njaa
Haipendezi, kutumjali mwenzako ti kwa jiri ya mavazi
Haipendezi
Ama kujona bore ti kwa jiri ya makazi
Haipendezi
Kuna tafoti gani kata temekena mbezi Aulabo kishi mbezi, utakapo kufa hawozi
Kwa shanga
Eti majani vipi, kwanza stopisha biti Nemolize kijana, richo kipi Patani kipi
aliponyosha miguu wakati blanketi ni fupi aling'atwa na mbu kwenye visigino huyo
Huu haki ya nani Mamruki kwenye gemu mtatokata kamsi take
Na hindo manake
Manamke kama tak basi mwache ende zake
Usimbake
Kulazimisha penzi ni atari sawa Na kulazimisha fani
Kisha unaleta utani
Mpumbavu hilo ni kosa kama padi kubaka mumine
Au kama teacher mkuu kumbaka dento ofisini
Utafungwa
Alabuni utanyongwa
Kwa mdogo ndani ya shamba la miwa hawezi ukavuna miogo
Kuna tofauti kubwa kati ya wivu na usongo
Sahau superstar
Superstar
Kujifanya msani Ninda na jumba la sana
Wasani tunashanga
Unashuka si tunapa
Unainuka si tunaka
Kipotea
kwetu fla
Adui
Mwombenja
Tanyosha mikono jua
Hata kama likuwa shiga
Nini msani Nini msani Kiyocha jami Kiyocha jami Nini naonambari Nini naonambari Kwa darubini kari Kwa darubini kari Nini msani Nini msani Kiyocha jami Kiyocha jami Nini naonambari Nini naonambari Kwa darubini kari Kwa darubini kari
Sele, haha, mtazamo ni ule ule Toka bongo rekodi Ya, kama Dr. Gaure Nice, Sara Tele Ya, bongo rekodi Prof. Lobby Mande sele na majani kinwele Mtazamo ule ule Ya, darubini kali
Playing music commercial free on your favorite radio, VOA Africa.
Hey, Central Africa. Anyway, you don't know one more song. Jealous, believe me, I swear. Since I'm famous, famous, I travel everywhere. Too many jealous, jealous, believe me, I swear. Since I'm famous, famous, I travel everywhere. They wanna pull me down, they let me hit the drum. But I know every second is a chance to turn your life around. Lani Mowara, Mowara, Mowara. Lani Mowara, Motendi, Motendi.
Music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
Yeah. chakeva bali ya pata
Bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on the Voice of America.
Hey, osiep na. Osiep gima bera hinya. Kendo osiep ni nyalo konyi kileo. Lakini nitie osiep moko moko beyo. Mana mohero neno nyuni mana kongo. To kata kech negi ot.
Mama,
niagi moro matina ritra kwa dan maraji Doda komi
Jumoko wanja wanja tupene kiyonge
Konya, lakini pakrof goma goto no no. Osiepe moko bende jo wondore no no. Ngare no no, to bende ongo go. Maduma piny ni to bende do. Main kisungo diga to karido. Inkidwa konya to konya, lakini pakrof goma goto no no. Osiepe moko bende jo wondore no no. Ngare no no, to bende ongo go. Maduma piny ni to bende do makapo ne sungo riga to karido
to Bongo, the African music mix.
food for thought and good for your feet. The African Music Mix on The Voice of America.
Yabajai mani imisango ya baja imani imisango ya baja imani o achipanda bafina na palikoshi foye nindo stai moleka uku konka konka wino bane jai mani o fina ulono bushiku baji tente pa filo jose kashi jai mani endoshi imisango ya baja imani imisango ya baja imani imisango ya baja imani o inkoko shilu bajila bushiku foye ni mpupu ta imoneka yose jai mani ali enkoko uku konka konka wino bane jai mani dilo fata bomba imisango ya baja imani imisango ya baja imani imisango ya baja imani o umwana baja imani yose ukupita pa mombe nakapepa la kuminwe nakalembelo kuminwe iwe wati ali panchito kashite panchito ali eshile mkuche nkula kata ulipo ashinishe imisango ya baja imani imisango ya baja imani imisango ya baja imani
The African Music Mix. The best African music is right here.
More of the music you want to hear more often. Right here on VOA.
Bye. Et l'arme yon yan m'voit.